Harusi tunayo hatuna vigeregere jamani. Kutoka Tezo Gerenya hadi Baba Chapungu, kote vigeregere. Saidi amepata ua lake Clara. Twende, twende.
Blessed melody.
Haya kuta chasena. Lola yomba dhani renu. Jeri wenye vinafaha sena. Kila mtu wa utimbo timbo.
Jere jere asena. Clara na Saidi matalunza nywa. Vinafaha asena. Alole ni manangalanga.
You know Saidi wa mona Clara. Moyo wewe kihenza zwana ye wa mamba kadedenza kuhenza na malani kuhale ukale mchangu
na Clara na ye uwere atamridia akimamba kadede na mimi na kuanza pia
walianza safari ya mapenzi wakiwa wawili wakapitia mengi mitihani lakini wakawa washindi anohenye
Nirero Clara na Saidi
Lola na la 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 la
Kadede kadede Risi gome penue
Una boye na nema na barata
Haya siku nirero Clara na Saidi
Lola na la 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 la
Kadede kadede Risi gome penue
Una boye na nema na barata Asena ino mama nirero we
Haya jere jere binafa Saidi Yadari pataluare Clara Yurembo
Asena ina bada nirerowe
Haya njere njere ginafaha Saidi yadari pataluare Clara Yurembo
Wapi ndugu na dada zake Clara Wote wanafurahia harusi ya dada yao kipenzi Faith, Brenda, Brian, Rachel, Havel Sara, wote vigele vigele, mikono juu, baba George Kingi, na mama na ima kingi rero huna raha, una muhasama na wehu Clara, ende kwa amani.
Kaishi tona mulume, odedewe, sifati uye, ambe ambe karichenga nyumba dedewe, nasikiro karikira kitwa.
Baba Mohamed Rashid na mama Kazo
Kazawa na wenu siye
Jere jere siye anakira
Bolani mumu hokere
Saidi mimi na raha Na Clara wangu mikononi Nizaki pata Kiria huni richo kitamani
Na inapati nizi mage mage
Richani niringe Na Clara wangu Asifu nirero jeriwe
Ulimwangu wote ujue Clara ndiye mke wangu Na wala sitaki mwengine Ndiye mke wa ndoto zangu
Anohenye nzora jeri misho ni kuhalana
Harusi benirero
Kutashona jeri lola Mazalunza nywa
Soni mulole urembo
Aha Saidi na ye Clara
Vina niye
Rero
ni siku yenu
Shike polo Clara Siku nirero Clara na Saidi
Lola bema na la 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 la
Kadede kadede Risi gome penue
Una boye na nema na barata
Siku nirero Clara na Saidi
Lola bema na la 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 la
Kadede kadede Risi gome penue
Una boye na nema na barata
Asena ina mama
Ari pata luare Clara Yurembo
Nasena ina bada ni rerowe
Aya jere jere dinapa Saidi ya dari pata luare Clara Yurembo
Chapungu hoye Cheza, 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 cheza Arusi tunayo atuna jamani Abo, abo, abo Wapi Hamisi Muhammad Anasema congratulations kaka Umenonyesha fano mwema Wapi marafiki Wapi majirani Sote tushereke pamoja jamani Cheza, 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 cheza Zegede, zegede Ha ha Atwende
Asena ina mada nirerowe
Aya jere jere minapa Saidi ya dari pataluare Clara Yurembo
Asena ina mada nirerowe
Aya jere jere minapa Saidi ya dari pataluare Clara Yurembo
Asena ina mada nirerowe
Saidi ya dari pata luare Clara Yurembo
Nasena ina mada nirerowe
Aya jere jere minapa Saidi ya dari pata luare Clara Yurembo